Lady. Yeah. Wamenitokea niliokuwa na wakeme zawai wamefariki dunia. Soki na jombi kidogo mwimu babaigi leba madala jagi mzee wa shela. Yeah, wamenitokea niliokuwa na kula nao siwaoni tena.
Masofa, sikia. Masofa, masofa we.
Yeah. Fariki dunia.